Blog Talk Radio.
Bakunzi baradi teme nongeye kubasuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Nitirashimye Jean Paul ubakire muri ikiganiro igihe niki turi ku itariki ya 13 kwezi kwa kane umwaka 2021. Ikiganiro cyacu kigiye niki cyo kuri uyu mugoroba kikaba gitangiye mu kanya katarambiranye. Cyangwa se mu bintu bidasanzwe birobera mu gihugu cyacu cyangwa se no mu karere. Uyu munsi rero nkaba nagira ngo dusubire gusa inyuma turebe muri iki cyumweru byaranze u Rwanda ndetse n'akarere by'umwihariko ku mvururu ziriho zibera muri Congo ndibuze kugarukaho mu kanya, ariko ndabanza mpere muri iki cyumweru cyo kwibuka uburyo Kagame ntabwo akigaye yagaragaye cyane muri ibi bintu, ahubwo yohereje Dr. Iyamuremye perezida wa Sena kugira ngo aruza kumuhagararira gusoza cyangwa se muri ibi bintu byo gusoza icyunamo. Uretse Kagame yasezeranye ko azavuga ijambo cyangwa se mu gihe cy'ibyumweru nka bitatu nawe ngo afite ijambo rikomeye azavuga, ariko ntiyararenga yendejo dushobora kumwumva. Gusa uyu munsi yari yitabiriye ibirori, niba ari ibirori bya mihango y'Abahindi, niba ari Roisana, ni kubera ko nyine COVID yaje ubushize mu bikorwa. Tubwiye ko azaba yaragiye mu Buhinde ariko ntabwo yagiyeyo n'amaguru cyangwa se n'indege, ahubwo yabikoreye kuri Zoom nk'uko bimaze iminsi bigaragara no mu ngendo za hirya no hino. Kandi magambo yagarutseho menshi cyane tari buze gutindaho kuko atari wo mugambi wanjye kugira ngo tuze kore sesengura kwa magambo ye, aho yagiye atanga ibiganiro bitandukanye mu bice bitandukanye by'isi, ariko muraza kumbabarira ibyo ntabwo ni ubitindaho. No mu magambo Iyamuremye yavugaga yagarutse gusa ku bantu batubahiriza cyangwa se batafata mu mugongo Leta y'u Rwanda cyangwa se n'Abanyarwanda mu buryo bo babibyifuza, bavuga ko ndetse ibyo batazigira. Ntabwo ni bukini audio ye, mumbabarire, niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbabwire gusa muri make icyo yavugaga. Yavuga ko atazigira cyangwa se ku Rwanda abo bantu batari bo bashingiyeho cyangwa se bagenderaho, ariko mu magambo yavuze kandi bimwe mu byinshi dukunze natwe kuvuga kandi dukwiriye yenda kuzashaka umwanya no kubiganiraho mu buryo burambuye, nuko nawe yemera kandi koko barabyemera, nta n'umuntu utabyemera, na ndetse n'ababivuga mu bundi buryo bari gushaka kwibye uburari kuvuga yuko hari abantu benshi bapfuye muri Jenoside batari n'Abatutsi. Ibyo rero ni ukuri, ndetse nta nubwo nibaza ko ari byo bituma inyito iba Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se itaba Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo rero kubyibutsa abantu ntabwo biraba nka bya bindi navugaga ubushize, ko igihe numva bakikomeza kuvuga ngo baremeza cyangwa se barashaka kumvikanisha ko Jenoside yabaye, bisa nkaho nabo ubwabo baba bashaka kujya muri iyo deba, kandi mu by'ukuri nibaza ko icyo kibazo atariho kiri, n'abandi benshi basa nkaho babaza impfu z'abandi bantu batibukwa, ntabwo baba yenda bamwe bavuga ko baba bashaka yenda gusa naho bavuga bati yenda byose byahuriramo ntibibe jenoside y'abatutsi gusa bikaba jenoside muri rusange, cyangwa bikaba abandi bo bafite gusa impamvu zindi, ariko atari ukuvuga ko ntabwo abantu bose bavuga ko bakreminga impfu z'abandi bantu bapfuye batari abahutu bose bashaka kuvuga ko ari uko barwanya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo rero nibaza ko impamvu n'abo bategetsi b'u Rwanda bakomeza kuza kwisobanura ari uko baba batarigeze gutanga umwanya uhagije n'urwo rubyiruko rutazi jenoside cyangwa se rwaje yaravuyeho, bagahabwa umwanya wo kubiganiraho mu buryo bwisanzuye, ariko leta nayo yatanze iyo platform atari ugutegereza gusa mu kwa kane, noneho bagakora za diskuru za rimwe gusa zarangiza zikarangirira aho ngaho. Ndizera nashidikanya ko ibyo bitazaba muri iki gihe cyacu tubibona, kubera ko impamvu leta y'u Rwanda itabikora cyangwa gukoresha ibyo biganiro no kwigisha izo nyigisho no muri za prime nako muri za secondaire n'ahandi cyangwa se mu bigo by'amashuri, nuko ifite iyindi migambi cyangwa se yatari priorite, na bya bikorwa by'umwe n'ubwiyunge nabyo bikaba ari amakinamico. Ibyo rero byakabaye byiza babisobanuye neza bakabibasobanurira noneho n'abandi yenda bakabaza ibibazo leta ikagira icyo basobanurira, ariko kubera ko batari ya mizire cyangwa se badashobora kuganira ku bindi bimwe na bimwe batinya ko abana bashobora kubabaza cyangwa urubyiruko rwababaza bati se iby'abandi bavuga ibi n'ibi, ntibashobora gutanga iplatforme kugira ngo icyo kintu nibura kivugweho kinarangire, nabo myaka 27 yo kuba bakiba bakijya imbere gusa nabo n'abakora za discours nk'aho ari ibintu bimaze imyaka 3 jenoside ibaye. Ejo rero bizaba icyumweru cya mbere nako ndumva gisa n'icyarangiye, ndagira ngo tuzategereza yende niba hari indi diskuri zakorwa, ariko mu ijambo Iyamuremye yavuze yavugaga ko iyi ariyo ari mu gihe cyo gusoza icyumweru cy'icyunamo. Ubwo batakurikije ijambo rye mwarishaka no kuri YouTube, abandi nimushaka kutuzarisengura birambuye, ubwo yenda ibyo ngibyo twazabigarukaho mu kindi gihe. Nk'uko nabasezeraniye rero ndashaka kugira ngo nze kuri iki kibazo cyo muri Congo. Impamvu nashatse kuza kuri iki kibazo cyo muri Congo ni ukubera uruhare rwa Leta y'u Rwanda muri iki kibazo tumaze, cyangwa se Radio Iteme imaze iminsi. Mu nyemerere ngaruke gatoya kuri izi mfu n'intambara zadutse haba muri Congo majyaruguru cyangwa se muri Sud, amumbabare ntabwo ari majyaruguru ya Congo, muri Est ya Congo, buvazuba cyangwa se iburasirazuba ndetse n'iburengera, ntabwo ari iburengerazuba, majyepfo ya Kivu, ari nabwo kandi baza nabwo bikiri muri Est ya Kivu, aho maze iminsi mwumva intambara za hato na hato. Abantu benshi barimo baribaza impamvu intambara zahise zaduka kakanya nyuma gato yaho Leta y'u Rwanda imaze gusinyira amasezerano yo gukora operation zahamwe hamwe na Leta ya Congo, joint operations nk'uko bazita. Ni ibintu byabayeho kuva kera cyane, haba muri za umoja wetu byitwa kimia, operasiyo kimia, kimia 1, kimia 2, moja, ndetse n'izindi zimwe zitagiye zigirize, naho abasirikare ba Congo n'ab'u Rwanda bagiye bafatanya. Uyu munsi bamaze iminsi inzego z'umutekano zigendererana, mwarabibonye ari inzego z'umutekano z'u Rwanda zimaze kujya i Kinshasa inshuro zigera kuri ebyiri nibura, izo twagiye tuvuga ahangaha kuri Radio Iteme cyangwa se aho ku mateleviziyo no ku maradiyo mwagiye mubibona bifotoje cyangwa se bakagaragara bakora imihango ofisiyele cyangwa se gusinyana hagati y'ibihugu byombi ndetse n'iza Congo zikajya i Kigali nabo inshuro ebyiri. Twagiye tubibagezaho rero uko byagiye bibaho, uko bagiye bajya muri izo ngendo, nyuma yaho kaza kutubwira ko ari amasezerano ya yumvikanyweho yuko bagomba gukora operasiyo hamwe. Ndagira ngo mbabwire ko iyi ntambara iriho ibera muri Sud, muri North Kivu cyangwa se na biriya bintu mutangiye kubona bya Sud Kivu, nubwo byo bimaze igihe ariko byabaga bisa n'ibicwekereho gatoya, ntabwo ari coincidence. Amakuru ndetse yizewe dufite nuko no muri Sud Kivu n'uyu munsi barimo Leta y'u Rwanda irimo gushaka kujya kubloka ahantu batekereza u Burundi bushobora kuba bwanyura bushaka gukora intervention. Ibyo kubera yuko batekereza ko minsi iri imbere hazaba hari za operation zizaba zihuriweho n'ibihugu byose n'u Burundi burimo. Ariko nyuma yaho Leta y'u Rwanda itakizeye cyane bariya abantu bo muri Red kubera ubuhemu yabakoreye, nabo bakaba bavuga bati baratumenye, hari indi mitwe y'intambara cyangwa imitwe ya gisirikare Leta y'u Rwanda irimo gutegura izaba ifite isura ya Red Tabara ariko itari Red Tabara, ari izashyirwa aho hantu ishaka gukumira izo ngabo z'i Burundi ndetse zikazaba ari ingabo zo ngo zishobora kuzumva amabwiriza ya Kigali nta mananiza hatarimo ibyo bariye bo muri Red Tabara isanzwe bari basanzwe ndababwira batari ku ibi ariko ibi ariko ibi. Ibyo rero Leta y'u Rwanda ikavuga ko kugira ngo dukorane n'aba bantu ahubwo turaza gukora Red Tabara yindi cyangwa se gisa na Red Tabara kindi tugishyiraho dushaka bariya bandi babirukane. Ibyo ntabwo ari ibintu bizatinda, ni ibintu barimo gutegura mu gihe cya vuba kubera ko umubano wabo ni bariya abantu bitaga ba Red uyu munsi utameze neza, aho bavuga ko Alexis Sinduhije afite umutwe munini atari umuntu wakwizerwa gukorana nawe cyangwa gukoresha, bityo rero bakaba ariho bategura icyo kintu gisa na Red shyashya. Impamvu rero yahutihuti mbona Leta y'u Rwanda irimo gukora biriya byo kujyana kuzana kavuyo muri Congo, ndaza kugeraho impamvu babifitemo uruhare kuko sinigeze mbivugaho kandi tubifiteho amakuru cyangwa se Radite bifiteho amakuru, nuko ivuga ko baramutse bitonze bikagenda buhoro buhoro hari za pression diplomatique zishobora gutuma iyo migambi yose bashaka gukora batayigeraho. Ibyo rero bigatuma bavuga ko bo bifuza kuba bamaze gukandagira muri Congo, bamaze gusettinga inzira uko babishaka, ndetse bimwe mu byo bashaka gukora muri Sud harimo nuko bashaka no kuzegera Makanika. Icyo nzi gusa nuko Makanika yabanye nabo, yabonye ibyo bakoreye Abanyamurenge ndetse n'Abanyamurenge ubwabo barabibonye, ndizera nshidikanya ko ibyo byo bishobora kuzabagora nubwo bavugana byaba yenda bitarishingiye kuri, ntabwo byaba biri genuine, ntabwo byaba ari ibintu wakwizera ko byazabyara umusaruro ku ruhande rwa Kigali kuko babizi neza ko nta wabizera, ndetse n'igera mu gukora ubu babagezeho bakaba bagiye guhinduka ba niyo mbare, nubwo ibyo bitarafatirwaho umwanzuro Burundi, ariko impapuro zifata zo zikaba zarashyikirijwe Kigali ndetse ikaba itarahakanye ko idashobora kwashyikiriza Kigali ku mugambi w'ubuntu bapfana byanze bikunze. Icyo nacyo nicyo bashobora gukonsidera. Nagira rero ngo murebe ibigiye kuba hariya muri North Kivu, kuko ubu nibwo bagiye kohereza, bamaze kumvikana ibyo kohereza ingabo, ariko noneho murebe ziriya ntambara zimaze icyumweru cyangwa bibiri, ibyumweru bibiri mbabarire, zitangiye mu gihe kigufi cyane, ukumva ngo mayimayi nyatura cyangwa se ngo ziriya ngabo zirwanya ubutegetsi bwa Congo ngo zimaze kwigarurira ibice bitandukanye byo muri Masisi mu byumweru bibiri. Abo ni abantu bavuga bari bamaze iminsi barwana muri Congo, bakaba bari bamaze iminsi bahanganye n'ubutegetsi n'ingabo za Congo, ariko batarigeze bafata urebirwaga bakina guhigana, none uyu munsi mu gihe nk'icyo guhumbya baravuga yuko babonye mu gihe nk'icyo guhumbya baravuga ko ngo bamaze gufata muri Masisi. Ndaza kubasomera utwo duce bavuze yuko bamaze gufata abo ba mayimayi. Mumbabarire, ndumva yuko ngo telefone hari aho igeraho ikagira ikibazo, niba bitarahinduka mubimbwire, mukomeze mubimbwire noneho tuze ngerageze kubikemura ahangaha cyangwa se ndibuka uko twabikemura ahangaha muri studio, koko niba hari amajwi mutakiyumva ndagira ngo munyandikire noneho nayo gukomeza kuvuga kandi yenda mutabyumva. Murakoze cyane. Icyo nongeye kubabwira rero ni ukuntu bavuze ngo ngo bamaze gufata uduce dutandukanye, reka nze mbabwire utwo duce bavugaga mu gihe gito cyane. Bavugaga muri Nyamitaba bakavuga yitwa Muheto, Kahanga, Busihe, Karongi, Gatovu, Kibugu, Kahongore, Mpanamo, Kahira, Butare, Kimoka, bakavuga mbese ko bariho bagana za Kirorirwe. Iyo bagana Kirorirwe rero mbako bariho basatira za Sake, aho ntabwo ari kure cyane ya Goma, ariko gusa bikaba ari ibintu by'amayobera kumva ko mu gihe gito cy'ibyumweru bibiri hashize gato bavuga ko Leta y'u Rwanda na Congo bigiye gukorana amasezerano ko izo ngabo zahise zitangira kwigarurira ibyo bice bingana gutya. Wakwibaza aho izo mbaraga zari ziri kuva kare kose, yenda harimo abashobora kuvuga bati nuko bumvaga ko noneho igihe cyabo yenda cyaba kibiba kigeze, bakaba bashobora kuba bagiye guterwa bakaba batangira kwiyorganiza. Ntabwo ibyo byaba byo, keretse niba ari ukuvuga ko izo ngabo za Congo zo ibyo information nabo batayifite, ntabwo byaba byumvikana. Ahubwo ni ibintu birimo imitwe ya Kigali yo gushaka kugira ngo baprecipite gahunda yo kujya muri Congo. Bimwe muri ibyo rero ntabwo ari amakuru gusa yo gukora analyse, ahubwo nuko hari amakuru tubifiteho yuko aba bariya bakabarebe n'abandi basirikari b'i Rwanda bari en contact buri munsi n'abashefu abo bita abashefu kutimiye muri Congo, aribo bagerageza kubaha amakuru, ndetse Leta ikaba ifite n'abantu ya Kigali ikaba ifite n'abantu muri za Goma n'ahandi bakomeza gutera rwaserera no gushaka kugira ngo abaturage bashyamirane. Noneho murabizi ko batangiye gutwika amazu muri Goma, batangiye gutwika nako kurwana hagati y'abanyamunigi n'andi moko bakoresheje n'imipanga intwaro gakondo, ariko ibyo benshi baravuga bati ntibishoboka ko Kigali yabirimo. Ukuri rero nyako nuko Kigali ibiri inyuma, kuko nibwo buryo bwonyine ngo bashaka kugira ngo ba precipite gahunda yo kujya bajye muri Congo, aho kugira ngo bategereze ku bindi bihugu nabyo bibanza kwisunganya bikumvikana igihe iyo operation cyangwa izo operation zatangira. Impamvu nyamukuru ituma Leta y'u Rwanda ishaka ko bitangira vuba nuko yari imaze kumenya ko ibindi bihugu bishobora kuzajya muri izo operation, nazo byari byavuze ko izo operation zatangira bimaze kugira icyo bamaze kumvikanaho kandi bigatangira mu mezi abiri ari imbere. Kigali rero ntabwo ifite gahunda yo gutegereza kubera imigambi mibisha ifite no gushaka kwiinstara muri Congo mbere yuko indi mitwe cyangwa se izindi ngabo z'ibindi bihugu zabanza kuhagera. Ukuri ni uko rero Leta y'u Rwanda ziriya mvururu ziriho zibera Goma bazirimo kandi bakaba bashaka kugira gusa ngo baprecipite gahunda yo kujya gukorayo za operation bagire y'ikirenge mbere y'uko ibindi bihugu byo byazagerayo. Ibi rero byose no kubikurikirana hafi, aya ni amakuru azakomeza ntabwo azatinda ne mu biganiro byacu by'ejo bundi ku wa kane mu kiganiro uyu munsi. Ndumva nzabigarukaho kuko amakuru yabyo turacyakurikirana hafi kandi murabibona ko byanze bikunze Kigali yo iri determine. Ngiye kugira akanya gato akaruhuko noneho tubanze twumve aka karirimbo, akaririmbo kari mu Giswahili ariko nshaka kubasobanura mu kanya nubwo ari Giswahili ariko karavuga ibisa na situation y'iwacu mu Rwanda. Ningejua kura yangu itanifanya niwe mujane. Ningepiga hiyo kura. Ningejua kuchagua nitachomewa nyumba yangu. Ningepiga hiyo kura. Ningejua kukuchagua uchumi wetu tazorota. Ningepiga hiyo kura. Ningejua kukuchagua makao yangu itabomolewa. Ningepiga hiyo kura. Ningejua ulitaka uende
deka indirimbo zihagarikira hanga zikiraha kubera ko byinshi nibyo bagenda basubiramo indirimbo yaririmbwe n'abanyakenya ubundi nuko n'ubusanzwe bafite ubwisanzure mu kuvuga ibitekerezo byabo aho bavugaga bo kubera ko baranatora bavuga iby'amatora ko ntibamenye ntabwo bigeze bamenya kuko iyo bamenya ntabwo baba barashyize abategetsi mu myanya barimo bavuga ko yenda nibara kubashyigikira mu gihe bari bazi ko ibiciro biziyongera nibare kubimenya yuko bazagirwa bapfakazi ni amazu yabo agatwikwa cyangwa se ubukungu bukazamba ndetse inzu zabo zigasenywa ndetse ko kujya mu butegetsi cyangwa se ku myanya y'ubutegetsi ari ukujya kwikomeza no kurenganya abandi bari munsi yawe iyo tumenya yenda nituba twarabashyize muri iyo myanya ndagira ngo mbivugire kuri FPR gusa akanya gato kuko iby'ingero za FPR byo ntitwabitindaho nabyo ndibuze guherukiraho mu kanya cyane cyane ku nzego za polisi abantu benshi bashyigikiye FPR cyangwa se batekereza yuko abari barigeze gutekereza ko FPR yari ishyaka ry'abanyarwanda yari ishyaka ry'ubumwe bw'abanyarwanda yari umuryango nyarwanda nk'uko babivuga ubu uyu munsi yabaye twese twakomeje kuvuga tuti iyo tubimenya nibura uyu munsi tuba tuvuga ko ubuvuga kubimenye ni ukuvuga ngo aho ubivugiye uba ubimenye banyarwanda banyarwandakazi cyane cyane mwebwe barwanashyaka n'abakunzi ba FPR Inkotanyi ntabwo ari ngombwa ngo bibanze bigire mu nzu yawe kugira ngo ufate icyemezo cyo kwitandukanya na FPR Inkotanyi hari ubundi buryo ushobora gukorera igihugu kandi urabibona ko n'ubwo bwoba budagira uwo bukiza n'umwe ni hahandi umugani iyo umenya yuko FPR ari uko yari kuba yari abagenje cyangwa se ariko yari imeze ndiza nashidikanya ko wari yenda kuba utari kwiga inyuma ariko noneho uyu munsi aho ubimenyeye ushobora kuvuga se ngo narafashwe cyangwa se naguye mu nshundura nta kundi sinshobora kuzivanamo uyu munyakenya akaza akavuga ati iyo menya ko ifu yanjye ifu y'ubugari nako izazamuka igiciro iyo menya ko nzaba umupfakazi kubera ubu butegetsi iyo menya ko tuzasenyerwa ubukungu bukazamba mukigira ibitangaza ntabwo iryo tora ryanjye nari kubaha ibyo mu Rwanda by'itora rero byo yena ntibihari keretse uvuze itora ryaryo muri 2017 mwikoraga ibiseke ariko none iki ni cya gihe cyo kureba ibyo mutakoze kiriya gihe yenda mukavuga muti natwe iyo tumenya iyi ndirimbo ntabwo ntibuyitindeho ariko reka wumve noneho ibijyanye nayo mu Rwanda wumve polisi ukuntu nyuma yo gufunga abageni kabaraza muri stade uburyo kabera agiye kwishongora avuga ko ngo ntaho babangamiye umuco ngo kuko babafunze bambaye udutimba batatu bakuyemo birababaje cyane ko igikorwa nka kiriya polisi ishobora kugikora yitwaje ngo ni ukwica ngo ni ukurengera nako amategeko ya kovide cyangwa amabwiriza nk'uko babyivugira ariko bamubaza ikibazo kimwe abanyarwanda bibajijeho kubona nta nubwo ushobora no guha n'abageni n'ako gahenge warangiza ukavuga wishongora muri aya magambo
umuco se umuco uvuga wa ahubwo umuco umuvuga wa uwafite nuwe wagize ikibazo
ngira ngo yagatimba
agatimba
kanzu y'umwe
ni umuntu ukwiye
kugira abo ngira ngo haba habaye ikibazo bayimwambuye ariko mu gihe yambaye kandi ari umunsi w'ubukwe bwe niba umuntu bamufatiye mu bukwe yambaye agatimba polisi ntiyakamwambuye none se ubuca ikibazo cyabaye niki nge ntekereza ko byaba bibi polisi mwambuye agatimba ariko none ka tunabisobanure twabivuze ne twatangiye tubivuga abantu nibareke amaranga mutima
ndumva nta byinshi nshobora kurenza kuri audio aravuga kabera ati nta kibi kirimo kubera ko bari bambaye agatimba n'igihe twabafataga ntabwo twangije ikibazo cy'umuco kuko twabafunganye agatimba nitwabakabakuyemo ubundi iyo tukabakuramo niho byari kuba ari ikibazo twishe umuco nyarwanda ntabwo nzi niba ibingibi ngomba kubitindaho kubera ko ubwabyo mushobora kubyisobanurira mushobora kumva uburyo bahaze ubutegetsi ku rwego nashobora jyewe gusobanukirwa cyangwa se nashobora no kuvuga ibi biranzana polisi y'u Rwanda imaze nako ntabwo navuga ngo imaze yamaze kubona ko ubwayo ariyo leta ntanubwo na polisi gusa yenda n'ingabo simbizi ariko polisi yo irakabije barakabije cyane kuko mu by'ukuri ntiwavuga ngo bari trend cyangwa se bari formé ariko bana abantu ngiye bimaze kugaragara ko niba hari urwego rw'igihugu rwari rukwiye kujya mu ngando uyu munsi rwose ko rwakabaye ni urwego rwa polisi y'igihugu ibi kandi ntabwo nkeneye kuvuga ngo yenda ngo ubutegetsi bukwiriye kubanza guhinduka kugira ngo ibintu bikorwe ibi ni ibintu byari bikwiye gukorwa nonaha bakabanza yenda bagashyiraho abasirikare pana abasirikare bariya muri za special forces ahubwo abasirikare bariya bo mu misozi bariya abasirikare bamwe basanzwe bariya bitwa ko barinda ubusugire bw'igihugu bakaba ari bo bajya muri ibyo bintu bya bimeze nka za patrouille cyangwa se kujya gukora iyi mirimo ibahuza n'abaturage kuko polisi ari urwego yagezeho itangira noneho nayo kuyoberwa ahari ububasha bwayo butangiye naho bugarukira n'abo bandi nubwo atari shyashya ariko yenda bagira confusion ahari bagitangira bikagira inzira yenda bakanasobanuza bakanamenya bakabaza n'ibikwiriye gukora n'ibitakwiriye gukorwa yenda polisi y'u Rwanda hagasigara bariya bakora bayobora traffic gusa kuko ibingibi birarenze iyo polisi imaze kwigira polisi ubwayo ikigira abagenza cyangwa ikigira abashinjacyaha ikigira inkiko bacamanza ikigira n'abadepite b'inzego nshingamategeko nako bakagira n'urwego nshingamategeko birababaje cyane ndakubwira ngo iyo tubivuga mu magambo nk'uku nguku abantu kubera ko bazi ko dusanzwe turenga ubutegetsi bwa Kigali batekereza ko ari ibintu byo kunenga gusa ariko ibi bintu ndakubwiza ukuri ko ni igihugu cyamaze guta umurongo na polisi ubwayo ntizi ibyo itagomba gukora n'ibyo naho ubasha bwayo bugarukira ariko ntabwo ntekereza ko aba bantu babuzwa n'iki kubikora narebye urubanza rwa Rusesabagina ejo bundi urubanza rwa Rusesabagina aho umbavuga umupolisi ngo nakunga umuntu wo muri ribu witwa Mike batazi izina rye agize uruhare mu gushimuta umuntu wa Rusesabagina cyangwa se umunyacyaha leta y'u Rwanda imaze igihe ishakisha uregwa ibyaha bishobora kumujyana muri gufunga imyaka yose y'ubuzima bwe mu Rwanda ariko bakaba badashobora kumuzana hariya umupolisi ngo aze avuge cyangwa se atange ubuhamya bw'uko koko yakodesheje iyo ndege naho yakuye amafaranga nubwo ibyo bintu byakozwe nta handi hantu bishobora kuba hatari mu Rwanda kandi izi confidence mwumva kabera afite impamvu niki cyatuma atabivuga mu gihe azi neza ko abantu bishe gasakure ku manywa y'ihangu bakamwica bavuga ngo yariho amapingo ariko ashaka kurwana n'umupolisi imbunda bakamurasa agapfa kubera ko tuzi ko bari bagahindiriye kumwica gusa nta na rimwe mwigeze mwumva polisi ijya kubazwa iby'urwo rupfu mu nkiko cyangwa se ngo bijye no mu itangazamakuru cyangwa se muri za investigation no mushinjacyaha ntibyigeze bibaho. Kabera se yavuzwe n'icyo kwivugisha amagambo nkariye. Muhammad Munyengango uburyo yarashwe ku Munyengango, mwigeze mwumva ari umuntu wigeze ujya kubazwa? Kizito bamunigira muri kasho, hari ubwo mwigeze mwumva inkurikizi yabyo? Uretse ko amahanga yasakuje noneho bagakora raporo bakavuga bati abaganga bo mu Rwanda bati nta foul play yabayeho, yapfuye urupfu rusanzwe. Rwigara amaze gupfa, mwigeze mwumva hari n'ubushake bwo gushaka kwerekana naho uwo we baranavuga ko bamufite ko atari n'umupolisi? Hari ubushake bwigeze bugaragazwa kugira ngo ibyo byose bishyirwe imbere y'ubutabera, ukuri kujya hagaragara? Yabuzwe n'iki Kabera kwivugisha yishongora kuri iyi mbere y'abanyamakuru? Naseka nabo bagaseka kubera ko bimaze ku buzima bwa buri munsi. Nabirebeye ndetse kuri convocation bohereje Adeline Mukangemanyi Rwigara, aho leta nayo ubwayo cyangwa se polisi, inzego z'ubutegetsi zisigaye zisa nkaho zihangana n'umuturage kumugaragara, bakavuga bati twebwe turashaka kwerekana ububasha dufite uko bungana. Nta handi hantu b'ibintu nka biri kumva ngo okay, ninguhaye convocation, umenye neza ko umuntu afite impamvu zituma ataza, warangiza ukongera ukavuga uti ahubwo kubera iyo mpamvu ndahita mwandikira iyindi, ako kanya bugicya inkoko ibika ndahita nandikira iyindi. Ibyo ni ukwabiza ububasha ufite, ni ukurengera, ni ugushaka, ni nk'aho udafite ushaka kwerekana hari nko kuvuga ngo ndashaka kugira ngo nkumvishe nkwereke ko nkomeye. Ubundi biriya byo kwandika convocation ukandika n'iya kabiri ni igihe wohereje iya mbere, yenda ugasanga nyir'ubwite nta sinye yo kugaragaza ko yayibonye, cyangwa se nawe ubwawe utari convinced ko uwo muntu yayibonye ariko ubizi ko yohereje. Ariko igihe umuntu akubwiye ati hari impamvu zumvikana mfite zishobora gutuma ntitaba, ntabwo wigira mu rukiko. N'urukiko, urukiko nyarukiko rurimo umujiji, wagombye kuba ariwe chef ureba amategeko na za procedure ko zikurikiza. Iyo umwavoka avuze cyangwa se umuntu uregwa avuze ati sindi comfortable kuvugana n'urukiko ntafite undenge, nta kindi kintu bashobora gukora uretse kumubwira bati genda ujya contact n'abakurengera noneho tubahe mu undi munsi, cyangwa se dore tuguhaye indi tariki mu kwezi gutaha ntuzongere uzaze noneho muzanye umubwire iyi tariki. Ibyo bikorwa mu bihugu byubahiriza amategeko. U Rwanda rero hari ahantu violation cyangwa se kurengera bikabije biba kuri ziriya nzego z'ubugenzacyaha cyangwa se za polisi. Kandi jyewe simushobora kuvuga ko yenda umugani mbarenganya, kuko niba ariko bigishwe cyangwa nibwo basha barakomeje kubuhabwa igihe cyose. Igihe ushobora kubona urukiko rw'ikirenga the top rwo hejuru ruvuga ruti ibi bikorwa byo gusenya bihagarare, ubwo handavuga kwa mirimo, umupolisi kaporale cyangwa constable cyangwa seje cyangwa se sujeti cyangwa na kapitene cyangwa koloneli, ariko ndashaka kuvuga bariya bari hariya bakavuga bati ibyo bipapuro ufite ntacyo bivuze kuri twebwe, musenye, bikwereka ya myumvire iri mu mitwe ya polisi, bikwereka ko polisi ubwayo izi ko ariyo ifite ububasha, bariya bandi ntabwo izi inzego zayo nyako izindi nzego ko zikora. Birababaje cyane, birababaje, ariko birababaje cyane kumva polisi ishinzwe ibyo bita law enforcement, ni ukuvuga ngo iyo hapfuye itegeko wowe urinyubahiriza tegeko, ntabwo bivuze ko wari ushinga amategeko. Si wowe umenya ugenzura ngo umenye ukoresha icyo kintu cya balance ya fairness n'ibindi, ntabwo ari ibyawe ibyo, bifite inkiko bigomba gukorerwamo. Niba utabonye icyaha gikorwa ku manywa y'ihangu ngo ufunge umuntu kubera icyo cyaha, iyo crime ushaka gukumira, ntabwo ushobora kwiha ububasha bundi bwo gusa naho wibaye umucamanza. Ndagufunga kubera ko ngenda n'amapingu, ntabwo ariko bigenda, njyankunda kumva bigereranya n'ibindi bihugu ngo naho ngo habibi ibyo ndumva tuzabigarukaho mu bindi biganiro kubera ko hari abo twabiganiriye tukumvikana ko icyo ari ikiganiro cyihariye kuko niba ushaka kugezanya u Rwanda ngo n'ahandi bibaho kuki noneho mushaka tubashyira kuri standard yindi yo mu rwego rwo hasi kandi mu gihe mukora ibintu mubuzi ko hari byo mukora bidakorwa n'ahandi noneho kuki mushaka kuvuga ngo ahandi ibi birakorwa ariko ibyo mukora bidakorwa ahandi ibyo mukumva nabyo mugomba kubimentera ariko kumva inzego z'ubugenzacyaha nazo ubwazo zikwiye kubanza kumenya ubugenzacyaha n'iki bukora bute ntabwo ari ubwo guhangana n'abaturage abagenzacyaha ntabwo ari ukuvuga ngo icyaha cyakozwe baba bagishakisha baba gikusanya ibimenyetso peace hariya ndavuga peace atari amahoro ndavuga gace n'agace hariya n'agace bagenda bakusanya utumenyetso kutundi kugira bavuge bati noneho turabona ibyo tubonye umuntu ashobora kuregwa imbere y'amategeko ashobora gushyikirizwa ubushinjacyaha icyo gikuriye kiye nyuma yaho mu nzego z'ubutabera ukavuga uti nyakubahwa mucamanza maze iminsi ngenzura ibi n'ibi none nizere ko banyumva kuko ibi ntabwo ari ibintu biva mu mutwe wanjye niko application y'amategeko agera mbere y'uko ajya gushyiraho umuntu amapingu nuko SWAT icyaha cyakozwe nabonye umuntu akubita umuntu mu muhanda ingumi nabyiboneye kandi icyo ni icyaha cya battery cyangwa se battery aho kanya nta kindi gisobanuro ukeneye niba uri umupolisi ukamufunga nabonye se umuntu anyara ku muhanda bibujijwe niba ari crime ukamufunga sinzi mu Rwanda bishobora kuba ari fine kubera yenda isuku ariko ari naho biba crime kubera ko ari byo bita indecent exposure kuba wishyize hanze ukiexposa ibyo nabyo ni crime henshi ndetse ni nako binakwiriye ariko noneho icyo gihe wabyiboneye n'amaso cyangwa ukabona umuntu yica umuntu cyangwa se ugafata informasiyo ko umuntu yakidnapinze umuntu cyangwa se umwana warangiza ukamufata ibyo biratandukanye polisi niko kazi kayo ni law enforcement umuntu yakoze icyaha dufite informasiyo yakoze icyaha turamufunze ariko igihe ufite ibintu utarasobanukirwa neza ukijijisha ukijinganya niba kiri ari icyaha cyangwa atari icyaha cyangwa se ko ufite ibimenyetso bihagije icyo gihe niho ukora ziriya pieces kugenda uteranya hari uteranya hari uteranya tera hari uvana kuri YouTube uvana uvugana nabo wavuganye nabo ureba ibi n'ibi warangiza ukavuga uti ese ahangaha hari icyaha kirimo wamara kubibona ukagenda ukajya imbere y'ubucamanza ukababwira bari ba magistrate cyangwa bajije batsinzwe gutanga ibyo bita warrant manda d'arrêt ibyo rero ukajya kubwira ubucamanza ukabwira uti jyewe kubera ko wowe ntabwo uri umucamanza si nawe ukoreye determination keretse icyaha cyakozwe ukavuga uti nakoze investigation namenye ko kwa kanaka bahora baha delivera urumogi cyangwa se imbunda zitemewe cyangwa se ibi n'ibi none nyakubahwa ndashaka kugira ngo muduhe uburenganzira uyu muntu tujye kumufata ntabwo birangiriye aho ngaho ariko naho ntibirangirire aho ngaho umucamanza abaza icyo bita reliability ya information ufite ese ko ibyo wahawe ubyizera ku ruhe rwego ese ko wabiguhaye uramwizera uzi neza ko ntabwo tuzaviyora uburenganzira bwa muntu cyangwa se droit constitutionnel z'umuntu ku maherere ugasanga turabibazwa ari twebwe akabwira ati reka da uyu muntu dusanzwe dukorana duha amakuru nyayo buri gihe ni umuntu wacu amakuru avuga n'ay'ukuri kubera impamvu izi n'izi nanjye dore ubumenyi mbifiteho n'amakuru navanye hanaha nitutabikora icyaha runaka rwose ndabizi ko dushobora gusanga yenda banahise banadeturiza na evidence n'urugero none icyo gihe hakabaho icyo kintu cya manda ariko iyo procedure iba yabaye ntabwo ari ukuvuga ngo wavuga gusa ngo njyewe natumije umuntu none kubera ko abatabonetse uyu munsi akubwiye impamvu zumvikana zemewe n'amategeko ari mu gihugu nta yindi shwa ufite uretse kubahiriza ubwo burenganzira bwe nta yindi shwa ufite yo kuvuga ngo ndashaka noneho ngo kubera ko ngo mfite indi convocation ari gukata ikindi gipapuro gusa kandi ngomba kwerekana ko nshobora kumwongera kumuhamagara nataza niba nafite n'ikibazo runaka ibyo ntibindeba icyo cyazakemurwa ikindi gihe ariko gye ndashaka ko ahita yitaba ubwo ndavuga no kuri Mutabazi Jiri niba ibyo bintu mu Rwanda amategeko yaba atari ko abiteganya ni ukuvuga ngo baba bafite yandi yabo bihimbiye kandi turabizi ko atari ko bimeze yewe na za constitution ntabwo ari izo bihimbiye nizanditse nk'izo mu bihugu byo hanze kinyamwuga niba mushobora gukora kinyamwuga niba ibyo mukora mudashaka kwihara rubanda mujye mukora kinyamwuga nubwo byo mutazabikora ariko biriya bintu byo kuvuga gusa ngo kubera ko nicaranye kane imbere yanjye za convocation ndiye nashishimura biriya bintu biteye isoni biye no kwabiza inzego z'ubutegetsi ntabwo hagati ya polisi n'abaturage hagomba kubaho ubushyamirane buri gihe ikintu cya mbere gikwiriye kubaho Leta y'u Rwanda RIB namwe inzego za polisi ahandi mu bindi bihugu barimo bararwana no kureforma inzego za polisi kugira ngo habemo relation nziza hagati y'umuturage na polisi ntabwo hajyaho icyo kintu cyo kuvuga ngo noneho ngo tugaragaze ko dushobora gukora ikintu kubera ko dushobora kugikora navuze urugero rwo kwa mirimo nta n'urundi rugero dukeneye kumva ngo kubera ko mukuru w'igihugu cyangwa se umugore we cyangwa se bene wabo ngo bashake ikibanza cyo kwa mirimo bashaka kugiha kanaka ibyo urukiko rw'ikirenga rwakoze ntacyo bivuze iyo decision y'urukiko ntacyo ivuze nimwumva abantu basuzugura inzego za polisi cyangwa se n'inzego z'ubutabera muzamenya aho bituruka nimwe mwisuzuguza aho ndi muntu basuzuguza igihe mushyiraho inzego zitwa ko arizo ziri hejuru y'izindi mukazica amazi birakwiriye ko babasuzugura birakwiriye ko abantu bamenya ko ntacyo namuganye amategeko mushaka mubwira abantu ko mushaka kubahiriza namuganye nimuyubahiriza niba mudashobora kubahiriza urukiko rw'ikirenga wowe uri caporale serja cyangwa se suriyete na leta na kapitene major koloneli n'ibindi urashaka ko bakubaha kubera iki mu gihe utubaha perezida cyangwa se urukiko rw'ikirenga ari rw'ubundi rusanzwe rufite icyemezo cya nyuma mu gihugu rufite ububasha buruta bwa perezida ku bintu bijyanye n'itegeko ndetse perezida nawe n'urwego nyubahiriza tegeko uretse twatu exception dutoya agira igihe cyo gutanga imbabazi yemerewe nabwo yemerewe n'amategeko ntimuzajye rero mureba ko ibintu mukora bitazagira igihe bikabagaruka ariko ngarutse kuri convocation za Deline na Mutabazi byo ntekereza ko ari ubumenyi buke nka buriya bwa Kabera aho yumva ko ngo ari urwego rwa investigation ushobora guhamagara umutamubwiye n'icyo umuhamagariye akanakubwira ati nibyo nabyumvise nk'igihe warangiza ukavuga uti ibyo simbyitayeho ahubwo jyewe icyo nshaka ni uko uza gusa nta kindi umushefu wawe abagukuriye n'izo nzego za parlema zashyizeho urwo rwego cyangwa se ntabwo zabishyizeho ariko zitanga bije yayo ari ahandi bagombye kubisikurutinayizinga bakavuga bati izi nzego zishobora kuba zidakora akazi kazo ahubwo zishobora kuba ubwazo zaranyoye inzoga zikayisinda zikaba zitakimenya n'akazi kazo. Ntabwo muri ubu rukiko ntabwo mwabajije, noneho nta na crime yakozwe, muracyari mu gihe cyo gushakisha kumenya niba hari ikintu umuntu yaba yakoze cyaba kijyana n'icyaha. Inaha rero noneho nubwo navuze ko nashaka kugereranya ingurube n'inka cyangwa imbwa n'inka, byandi bavuga ngo yiganye inka kunya mu rugo, ariko reka nkubwire mu bihugu bifite amategeko, polisi iguhamagaye contact ikakubwira ati turagushaka ko witaba mu biro byacu cyangwa nako birarushaka ko hari ibyo dushaka kukubaza, bashobora ku rundi ruhare no kukubaza aho wifuza wowe ubwawe kumuhurira. Kubera iyi mpamvu, kubera ko biracyari mu bintu preliminaire, kuko bazi ko ibyo barimo bashaka kumenya hari igihe bishobora kuba bitari mu icyaha, bagomba koroshya ibintu kuko nta nubwo hagomba kuba mu guhutaza muri icyo gihe, kubera ko ubutazi neza niba koko ibyo uri mugenza ari icyaha cyangwa se bizava mu cyaha. Ariko kubera impamvu y'umutekano wa sosiyete, si possible ko bashobora kuvuga bati turiho turagenza icyaha, turashaka kugira ngo tukubaze niba hari information ufite cyangwa se information ufite zadufasha. Noneho icyo gihe ntabwo mbivuga ngo bazabyiga, bo akenshi bashobora no gusigira, ndetse no muri procedure bashobora gusigira uburyo uzabahamagara. Dore uko watubona, duhamagare tuvugane kuri ibi bintu. Ariko niba uvuga uti nakoresheje amakonje yanjye yose, ntabwo ubu ngubu mfite umwanya uri free, swat yenda nibo bashobora koroshya uburyo ufatanya akazi n'ibyo bintu bashaka, cyangwa se ukababwira uti cyakora umunsi n'itariki n'iyi dushobora guhura. Nkuko nabivuze mbere, igihe crime itari ibyo bita at foot, ni ukuvuga ngo niba bitabaye karabaye bombi irariduka, muri oblige yo gutanga kiriya gihe, noneho icyo gihe cyagera mukazongera mugahura. Kuri Kayaderine rero niko byagenze, nuko yababwiye ko afite imbogamizi kandi barabimenya ko zihari, ariko kubera nyine uburyo baba batekereza cyangwa se bavuga bati no guhangana ntabwo bashobora kumva ikintu cyitwa uburenganzira bw'umuturage, niba ibyo ntabwo babizi, bo bahita bavuga bati yadusuzuguye buriya, reka tumwereke noneho ko mfite kamera iruhande rwanjye, mfite shimuri yindi. Ni uburenganzira bw'umuturage, kandi abaturage ntabwo ari kuvuga ngo urubahiriza inzego z'umutekano, ntabwo bivuze gusuzugura, ni ukuvuga ngo mbere yuko umupolisi ajya in contact nawe, muzi ko polisi abantu benshi barazitinya, babazi ko iyo zigiye in contact nawe ziba zifite koko nk'ibyo bintu bariho bagenzamo icyaha, bishobora kuzavamo ku droit zawe ko zaba infringed cyangwa se zaba violated. Ni nayo mpamvu ugomba uri umupolisi gukoresha procedure zose zishoboka, ukamenya ko umuntu uburenganzira bwe buri protege ko constitution uburenganzira ahabwa na constitution bwubahirijwe mbere y'uko ukora indi procedure yose. Ibyo nibyo bituma usanga relation hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano zarapfuye, kubera ko n'inzego z'umutekano ubwazo zitazi relation zifitanye n'abaturage. Ariko kandi impamvu turayizi, nuko inzego z'umutekano zica, nta kuntu rero wambwira ngo uzajya ngo umuntu yazizera, kandi n'abo bantu babi bapfiriye mu maboko yabo nta n'ubutabera babona. Tukivuga ibya Leta y'u Rwanda, bagira nsoreze kuri inkuru ya Kayumba Christophe. Kayumba Christophe bongeye gusenya nako bamubuje ngo bamwirukanye mu nzu y'ubucuruzi. Murashaka kumbwira ko Kayumba bamwirukanye nabwo ari coincidence kubera ko igihe cyari kigeze cyo kumwirukana muratekereza ko atari ya harassment y'inzego z'ubuyobozi baharasinga umuturage kugera ubwo bamusigiye batamusigiye n'ubwinyagamburiro ukambwira ngo ubu biriya hari ikindi kintu kizavamo uretse kwanga Leta y'u Rwanda kwanga ubutegetsi kwanga n'izo nzego zose Kayumba hamaze kuvugira yuko agiye kuziyamamaza cyangwa agiye gushyiraho umuvuma ye batangiye kumuharasinga bazanye abakobwa ngo bagomba kumurega yuko yarashatse kubafata ku ngufu batangira kumuhamagaza muri ribu none inzu ye ngo yakorerwamo ubucuruzi bayimwirukanyemo ninde udashobora gutekereza ko ibyo bintu ari harassment bikorwa n'inzego z'ubutegetsi n'inzego z'ubuyobozi ngibyo rero ibituma abaturage bigumura ku butegetsi kandi uyu munsi ubwo ni Kayumba ejo bikaba bari ya Nyandungu Kangondo ya mbere n'iya kabiri ejo bundi bikaba kwa Rwigara ejo bundi bikaba kwa Karasira ejo bundi bikaba kwa Hassan ejo bundi igihugu cyose ugakora ugakreya abanzi we ku giti cyawe banyarwanda banyarwanda kazi ibi ni mu Rwanda ni ticking bomb ni ibintu gusa bigiye kuzagera igihe bigaturika abantu bakananirwa kwihangana baracyafite kwihangana barababaye bararambiwe ariko baracyafite kwihangana gukeye ariko igihe cyo kwihangana cyo kirimo kiragenda kirangira reka rero nzagaruka kuri analyse zari ya makuru yo muri Congo n'uruhare rwa Leta y'u Rwanda muri ziriya mvururu z'imipanga n'indwano ziro zibera muri Masisi mu kiganiro cyanjye cy'ejo bundi uyu munsi naho ubutaha rero mugire igihe cyiza mugire ibihe byiza aho muri hose bari kumwe nange Jean Paul
Abantu bari